DatimSafi.com.
With the whole finance bill, Omera, we are tired.
Big shout out to Vince on the beat, by the way.
Wanapanga kutumaliza baba.
Wanapanga kutumaliza. Wanapanga kutumaliza baba.
Wanapanga kutumaliza baba.
Wanapanga kutumaliza. Wanapanga kutumaliza baba. Wanapanga kutumaliza.
Kumbe millennials na majenzi ndio dawa ya washenzi. Well, mko kwa Prado zenu na hizo mabenzi. Mr. President, we haven't been best of friends. Ni vile na tete wa Kenya wako kwa fence. Lakini surely, renovation 800 milli. Lakini surely, ati tax kwa mapads. Lakini surely, mnatudanganya ati mambo itakuwa shwari. Lakini surely, hatutaki edit, tunasema tu reject. Eskarioti, mnasaliti walio elect. We occupy the streets bana, bila dimanga. Na this time, tumekamu na kumanga.
Wanapanga kutumaliza baba.
Wanapanga kutumaliza. Wanapanga kutumaliza baba. Wanapanga kutumaliza.
Wanapanga kutumaliza baba.
Wanapanga kutumaliza. Wanapanga kutumaliza baba. Wanapanga kutumaliza.
Ata tax wameongeza baba.
Wanapanga kutumaliza.
Ata mkate wamepandisha baba.
Wanapanga kutumaliza.
Kumbe millennials na majenzi ndio dawa ya washenzi. Well, mko kwa Prado zenu na hizo mabenzi. Luxuries, while wa Kenya wana salaries. Summary, tuko worth nothing, sana risk.
Lakini surely, madokte hawalipui.
Lakini surely, makara wako oppressed.
Lakini surely,
mnatudanganya ati mambo itakuwa shwari.
Lakini surely,
hatutaki muedit, tunasema tuje. Eskarioti, mnasaliti walio elect. We occupy the streets bana, bila dimanga. Na this time, tumekamu na kumanga.
Wanapanga kutumaliza baba.
Wanapanga kutumaliza. Wanapanga kutumaliza baba. Wanapanga kutumaliza.
Wanapanga kutumaliza baba.
Wanapanga kutumaliza. Wanapanga kutumaliza baba. Wanapanga kutumaliza.
Ata tax wameongeza baba.
Wanapanga kutumaliza.
Ata mkate wamepandisha baba.
Wanapanga kutumaliza.
Come on, with the whole finance bill, Omera. We are tired.